Usuku lokwahlulela luyini? Ucabanga ukuthi lunjani usuku lokwahlulela? Abaningi bacabanga ukuthi umuntu ngamunye ezigidigidini zabantu uyomiswa phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Uma eselapho ahlulelwe. Abanye bawuthola umvuzo wasezulwini, kanti abanye bawujeziswa ngokuhlushwa kwaphakade. IBhayibheli nokho lisinikeza umbono ohlukile walesi sikhathi. Izwi likaNkulunkulu lisichaza njengesikhathi sethemba nesokwakha kabusha, hayi isikhathi esesabisayo. Encwadini yesambulo 20, verse 11 no-12, sifunda incazelo kaMpostoli uJohane yosuku lokwahlulela. Ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo wayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka phambi kwakhe. Indawo yako ayibangi satholakala. Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Futhi imiqulu yavulwa. Kodwa nomunye umqulu wavulwa, umqulu wokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emqulwini ngokwezenzo zabo. Ubani lo mahlulelo ochazwa lapha? UJehova uNkulunkulu uyena mahluleli omkhulu wesintu. Noma kunjalo, umsebenzi wokwahlulela uphathise othile. Ngokusho kwezenzo 17 verse 31, umpostoli Paul wathi, uNkulunkulu umise usuku ajonge ukwahlulela ngalo umhlaba owakhiwe ngokulunga ngomuntu amisile. Lo mahlulelo omisiwe nguJesu Kristu ovusiwe. Luqala nini ke kodwa lolu suku lokwahlulela? Lude kangakanani? Incwadi yesambulo ibonisa ukuthi usuku lokwahlulela liqala ngemva kwempi ye-Amagedon, lapho kuyobhujiswa khona isimiso sikaSathane. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Mayelana ne-Amagedon, siza ubheke Insight on the Scriptures umqulu 1, amakhasi 594 kuya ku-595, no-1037 kuya ku-1038, nesahluko 20 sencwadi ethi, Khulekela okuwukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, zombili ezinyatheliswa ofakazi bakaJehova. Umbhalo waphansi uyaphela. Ngemva kwe-Amagedon, uSathane namadimoni akhe bayovalelwa kwalasha iminyaka eyinkulungwane. Phakathi naleso sikhathi, izindlalifa zasezulwini ezingu-144,000 ziyoba abahluleli futhi zibuse njengamakhosi kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Isambulo 20, verse 1 kuya ku-4. Usuku lokwahlulela, alisoni isenzakalo sokubhuduzela samahora angu-24 nje kuphela. Luthatha iminyaka eyinkulungwane. Ngaleso sikhathi seminyaka eyinkulungwane, uJesu Kristu uyokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Esibili kaTimoteyu 4, verse 1. Abaphilayo, kuyoba isixuku esikhulu esiyosinda nge-Amagedon. Umpostoli Johane wabona nabafileyo bemi phambi kwesihlalo sobukhosi sokwahlulela. Njengoba uJesu athembisa, bonke abasemathuneni bayokhunjulwa, futhi bezwe izwi likaKristu baphume ngokuba bavuswe. Johan 5, verse 28 no-29. Kodwa kuyobe kusekelwe phi ukwahlulelwa kwabo bonke? Embonweni kaMpostoli Johane, imiqulu yavulwa. Abafileyo bahlulelwa ngokwalezo zinto ezazilotshwe emqulwini ngokwezenzo zabo. Ingabe le mqulu iwumbhalo wezenzo zabantu zesikhathi esidlule? Cha. Abantu ngeke bahlulelwe ngokwalokho abakwenza bengakafi. Sikwazi kanjani lokho? IBhayibheli lithi, ofileyo ukhululiwe esonweni sakhe. Roma 6 verse 7. Ngakho bavusiwe, babuyele ekuphileni sekusulwe zonke izono zabo zangaphambili. Ngakho ke, le mqulu kumele kubimelele izimfuneko zikaNkulunkulu ezengeziwe. Ukuze abayosinde Amagedon kanye nabavusiwe baphile phakade, kuyodingeka balalele imiyalo kaNkulunkulu. Kuhlanganise nanoma iziphi izimfuneko ezintsha uJehova angasazembule phakathi neminyaka eyinkulungwane. Ngakho abantu bayokwahlulelwa ngokwalokho abayokwenza phakathi nosuku lokwahlulela. Usuku lokwahlulela liyonikeza izigidigidi zabantu ithuba lokuqala lokufunda intando kaNkuluNkulu futhi bayenze. Kusho ukuthi kuyoba nomsebenzi omkhulu kakhulu wokufundisa. Ngempela, abakhilezwe nelikhiqizayo ngokuqinisekile bawofunda ukulunga. Isaiah 26 verse 9. Yize kunjalo, akubona bonke abayoyenza intando kaNkuluNkulu. U-Isaiah 26 verse 10 uthi, Nakubo mube ngasabonisa umusa. Uyomana ngakufunda ukulunga. Ezweni lobuqotho uyokwenza ngendlela engenabulungisa, futhi ngeke akubone ukuphakama kaJehova. Phakathi nosuku lokwahlulela, laba bantu ababi bayobulawa bangaphinde babe khona. Lapho liphela usuku lokwahlulela, abantu abayobe besindile, bayobe sebephila ngokugcwele njengabantu abaphelele. Isambulo 20 verse 5. Ngakho ngosuku lokwahlulela, isintu siyobuyiselwa esimweni saso sokuqala sokuphelela. Kuyobe sekulandela uvivinyo lokugcina. USathane uyodedelwa, abese evunyelwa ukuba zama ukudukisa isintu okugcina ngci. Labo abayomelana naye bayobona ukugcwaliseka okugcwele kwalesi sithembiso seBhayibheli. Abalungileyo bayokudla ifa lomhlaba, futhi bayohlala kuwo kuze kube phakade. Ihubo 37 verse 29. Yebo, usuku lokwahlulela liyoba isibusiso kuso sonke isintu esithembekile.